bisa ngomshota ngoba ngiyagula iqueen yamarhymes yeshuga iphoza angisilobi cherry yasekhasi mfana kakelinyora angibisa ngomshota ngoba ngiyagula iqueen yamarhymes yeshuga iphoza angisilobi cherry yasekhasi mfana kakelinyora zobeza basi oh my god. Toyota, ay, mamelo, Freda, unta wawa, ifuna kusifanela no shooter, no shooter, no shooter, no shooter. Ngayela ngamagrupa, enifana ngiphindele last number, ay, namba mangayishaya, ikhulele ngishayeli Toyota, ay, mamelo, Freda, unta wawa, ifuna kusifanela no shooter, no shooter, no shooter, no shooter. Ngobeza bathi, oh my god. Oh my god.
Uzo beza basi.